Eva ni radio ijwi rya Amerika. Mu Rwanda radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabasuhuje mwese abaduteze amatwi kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Umwaka urarenze guverinoma y'u Rwanda ishyizeho ikigega cyo kugoboka abikorera bahuye n'ingaruka za virusi ya korona. Gusa abo cyari kigenewe gufasha biganjemo abikorera baravuga ko umusaruro cyari kitezweho utagezweho. Inkuru ya mugenzi wacu Asuta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Ikigega Leta y'u Rwanda yashyizeho cyarimo akayabo kangana na miliyari ijana mu mafaranga y'u Rwanda, inshingano yacyo y'ibanze yari kuzahura ubukungu bwashegeshwe n'icyorezo cya virusi ya korona. Mu byihutirwaga iki kigega cyari kugoboka urwego rw'ubukerarugendo rwaje ku isonga mu kuzahazwa n'iki cyorezo. Ukwezi kumwe gusa COVID-19 ikimara kugera mu Rwanda, abakorera mu ishami ry'ubukerarugendo batangaje ko bagize igihombo cya miliyari 34.9 mu mafaranga y'u Rwanda bitewe n'inama zasubitswe n'ibindi bikorwa by'ubukerarugendo byahagaritswe. Bwana Nsengiyumva Barakabuye, umuyobozi w'ihuriro ry'abakora umwuga wo kwakira abantu mu mahoteli na resitora, yabwira Radio rya Amerika ko abakorera muri urwo rwego bujuje ibisabwa bamaze guhabwa ingoboka n'iki kigega bagera kuri 90%. Gusa kumvikanisha ko hakirimo ikibazo ku bari bafite amadeni muri banki.
Amafaranga yaraje yego ashyirwa kugira ngo abantu barebe ko bakoroherezwa uburemere bw'umwenda bari bafitiye za banki. Fasha abo bantu nabo bayabonye, urebye uburyo umwenda wari uhagaze icyo gihe batanga inkunga, n'ubungu na nyuma umwaka umwe nyuma yaho hatanga iyo nkunga, urasanga n'ubundi umwenda uragiye uzamukaho cyane, usanga warazamutseho 20%. Iyo rero umwenda ugenda uzamuka, ugenda ushyira mu kuremerera ba nyiri gufata amadeni kuzashobora kwishyura uwo mwenda.
Ni ukuvuga mu yandi magambo, nubwo babonye irangoboka ntibyabujije ko umwenda udakomeza kuzamuka.
Yego, iki ni ikibazo rwose kiremereye cyane abanyamuryango.
Nsengiyumva yumvikanishije ko igihe cyose amabanki atazifatanya n'abakiriya babo mu bihe by'ibihombo barimo gucamo muri iki gihe, ikibazo kizagumaho.
Ikibazo kiri ku mabanki kiri aho, nanjye nta gisubizo mpangifitiye. Ikigaragara cyo ni uko banki zo wagira ngo ntabwo COVID bazi kwiriho, kuko bo bakomeje kubara n'ubwo abantu batakoraga bavira ku mizi kabara. Aho niho rusingiye nyine, niho ruzingiye ku buryo bigoye kubona umuti wacyo.
Hari ibiganiro mutekereza ko mwagira n'amabanki kugira ngo nayo asangire namwe igihombo igihugu cyose kirimo gucamo?
Ibyo ni bumwe mu buryo turimo dukora no kugira ngo dukore iyo nyigo turebe tugaragaze ko bihagaze.
Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amabanki mu Rwanda Bwana Ntore Tony yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nabo bagize igihombo nk'ibindi bigo byose by'imari.
Banki nayo yagizweho ingaruka za COVID, urumva n'amabanki agendera kuri business y'abakiriya. Umukiriya atameze neza arwaye, na banki urumva ntibiyoroheye kugaruza ayo mafaranga. So kuvuga iti icyo kibazo ni amabanki ntiyakibonye, uko sibyo, kuko n'ingaruka zaragizwe ku mabanki. Ariko ntimwibagire yuko n'amabanki agizwe ekonomi y'igihugu, nabyo ni ukureba amabanki nayo ntagire ibibazo byinshi yateza ibindi bibazo byo muri ekonomi. Akazi k'amabanki ari navuga kugurisha amafaranga ntibyakoroha yuko bakuraho iyo myenda. Icyo bakora ni ukuyisunika bagategereza yuko ayo mabizinesi ashobora kuronka izindi mbaraga mu gihe kizakurikira, bakabona gusubiza ayo madeni.
Uyu muyobozi avuga ko nubwo za banki zikora zishakisha inyungu y'amafaranga zazirikanye abakiriya bazigana,
hari n'izindi ngamba amabanki yafashe, ariyo gutanga ifashanyo. Hari amabanki yagiye atanga ifashanyo nko ku bakiriya babo babona n'iyo nguzanyo yo muri icyo kigega itaborohera, bakabaha icyo bita ifashanyo. Ibyo hari amabanki yagiye abikurinda. Ibindi bakoze hari ni no kugira ubujyanama. Amabanki menshi yagiye agenda agira ubujyanama ku bakiriya babo aborohereza, anababwira uko babyifatamo muri biriya bihe bya COVID bitari byoroshye n'ubu bitaboroheye. So n'ibyo by'ubujyanama tubyita ko ari ifashanyo amabanki yagiye atanga kuri ba rwiyemezamirimo
uko iminsi igenda ishira ariko n'icyorezo kitarangira abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko ari na kwingaruka ku bukungu zizakomeza kwiyongera bwana Strato Habyarimana ni impuguke mu by'ubukungu yumvikanishije ko izi ngaruka zizagera ku muntu ku giti cye kubikorera ndetse no ku gihugu muri rusange
iyo rero abo bantu batabasha guta batameze neza kazi ntibagatanga ntago bakora ishoramari batazi uko ibihe bimeze ibyo rero iyo bigenze gucyo hari ingaruka ebyiri ku bukungu rusange no rw'igihugu ariyo yangira ya gatatu cyakicuro cya gatatu nakubwira ubukungu muri rusange nabwo buhagirira ingaruka zituruka ku kuba ibiciro bizamuka babandi bafite inganda bagabanya abakozi wa wundi utacuruje kubera yuko ibiciro byazamutse kubera ko ibintu bimwe bitagenda neza kubera yuko wenda inguzanyo ze kuri banki zitishyurwa neza akaba atabasha kwaka indi nguzanyo kubera ko ibyo yatokomande yatanze zitinze
muri uku kwezi kwa munani inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yemeje umushinga w'itegeko yemeza amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki ya Aziya ishinzwe gutera inkunga ishoramari ayo masezerano yerekeranye n'inguzanyo ingana na miliyoni 86 z'amayero ni ukuvuga akaba miliyari 100 mu mafaranga y'u Rwanda biteganyijwe ko ayo mafaranga azongerwa mu bikorwa byatangijwe byo kuzahura ubukungu bw'abikorera bwazahajwe n'icyorezo cya COVID-19 Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda. Abakora ibikorwa by'ubuhinzi bw'umuceri mu kibaya cya Bugarama ho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda bakomeje kwinubira igihombo barimo guterwa no kubura isoko ry'umusaruro wabo. Abo bavuga ko umuceri umwe watangiye kwangirikira mu bubiko bwa za koperative no mu bwanikiro bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha uwo muceri ukabonerwa isoko. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistokere Mutizima yarabasuye.
Hari umuceri w'ibigugu maze umwaka ahangaha, hari n'undi murawubona namwe.
Hari amastoke rwose acyuzuye, batwaye umuceri mukeya ugereranyije n'umusaruro wari wabonetse.
Ni bamwe mu bahinzi b'umuceri baho mu kibaya cya Bugarama. Baragaruka kuri izo ngorane zo kutabona abaguzi batwara umuceri bejeje. Abo baragaragaza ko isizeni zibaye ebyiri zikurikiranya, isoko ry'igihingwa cy'umuceri ryarahungabanya aha mu Bugarama. Ibyagize ingaruka nyinshi ku bahinzi bawo ku isonga ubukene.
Kwatagaga mituweli. Mituweli ubu ngubu gutya bari kwirwa batufata ati ntimutaga mituweli ariko inkomoko y'urebye nawe urayibona indoro impamvu ningiragaragara. Nimba umuntu afite umuceri w'umwaka washize ugeze ubu ngubu ukiri ku kibuga kandi leta yo ntibirebeho na koperative ntigire ko ntidufasha ngo ikibazo kive mu nzira tugire ikibazo.
Mbere rero mu minsi yatambutse kwagira ngo ikibazo tukajya kuguza koperative amafaranga. Nubwo koperative tuvugana nta mafaranga ifite nayo ifite igihombo kuko abanyizi batagurishije.
Biragaragara ko igishanga kugihinga bishobora kuzatuna. Nira tukakihorera kikarara kuko iyo dukurikiranye twumva nkandi bahinga imiceri mu ntara ziraruguru bo barasarura bakagurisha ariko twebwe twasarura bikabura isoko.
Ubuhinzi bw'umuceri mu kibaya cya Bugarama bukorwa hanini n'abahinzi bo mu mirenge igikikije ya Bugarama Muganza Gikunda Mvura Gitambi na Nyakabuye. Ikibazo cy'ibura ry'amasoko y'umuceri kiraboneka cyane ku mbuga z'amakoperative asa n'ayitaruye umuhanda wa kaburimbo. Nko mu murenge wa Gikunda Mvura aho umunyamakuru yashoboye kugera biragaragara ko amazu y'ubuhunikiro yuzuye bikaba ngombwa ko imwe mu mifuka y'umuceri bene yo bayirunda hanze yabwo. Abo bakavuga ko hari naho umuceri watangiye kwangirikiraho ku mbuga.
Imbeba zarayicaje seneri muri magaze usanga yose yarabaye gutya imiceri yarakonje isisirira muri magaze iri hanze ku mbuga nayo uko ubukonje buza niko igenda ibora ku buryo ubuvuruga gutya ugahita ucika.
N'ubu nuko turi kubibonera hejuru imiceri iri hasi yamaze kujya mu intozi imifuka yatangiye gucika yatangiye kwangirika kandi yangiritse n'imvura itaragwa.
Wakufashe igitanda ucyateshe ibihumbi 45 kizajya kwera kigeze mu 100,000. Umusaruro wagejeje ku mbuga ibishwi nibyo bibumaze biburya undi waramenaguritse baranawukwimye ngo ujye kurya ubusa ubundi inyungu yabariye.
Bamwe muri abo bahinzi bavuga ko nyuma yo kubura isoko ku musaruro wari weze hagati y'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize n'ukwa kabiri kwa 2021 byabaye ngombwa ko bisunga amabanki ngo babashe kongera guhinga. Nyamara ubu icyizere cyo kubona ubwishyu kirimo kuyoyoka kuko ibyo bejeje nabyo biheze mu bubiko bwa za koperative.
Wagiye kuguza amafaranga ugiye gusaba kredi ya banki uvuga ati nzasarura nishyure kugeza iki gihe ubwo urikumva akiri yandi wagushije banki yo irungukirwa ni ukuvuga ngo wagiye mu bukererwa. Ibi ni ibintu rero bibabaje abahinzi twebwe n'ahanga mu kibaya cya Bugarama
twaranyanaga tukabwira umuvandimwe cyangwa se kuri leta tukabwira ati muduhe ku mafaranga tuzishyura twasaruye imiceri none umwaka washize umuceri urarangiye umwaka uri aho ngaho umuceri bwaguzwe ubwo rero nwafashe amafaranga muri banke ntiyabonye uburyo bwo kwishyura
bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha umuceri bahinze ukabona isoko
turasaba ko nibura mwatuvuganira ubuvugizi nibura imiceri nubwo ayo yagura yose twarahombye ariko nibura iyo miceri gakurwa ku mbuga umuhinzi akamenya ngo nzishyuza igihe kiniki ariko nibura imiceri bayijyanye
nkuko mubibona uri hanze imvura iri no gututumba bifuza rero ko wava ku imbuga imvura itaragwa kuko iguye twagira igihombo kirenze n'icyo twagize kuri sezo ishize
inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ariko ziravuga ko hamaze kuboneka inganda zigera ku 8 ziyemeje gutwara umusaruro w'umuceri wose abahinzi bo mu Bugarama bejeje Bwana Kayumba Ephraim uyobora aka karere akizeza ko na koperative zitaragurirwa zigerwaho mu gihe cya vuba
izo nganda zose uko ari 8 zasinye amasezerano yo kugura umusaruro udatonoye y'amakoperative yose kandi kugeza uyu munsi inganda ntabwo zabuze ubushobozi wenda kubera n'akazi kenshi hari igihe usanga babanje gutwara umuceri uri hafi bakagera no kuri kure ubwo kure tuvuga n'uriya muceri uri hafi ya bice aho bitaze mu bice bya kizura icyo twabwira abahinzi ni uko nta kibazo cy'isoko gihari kandi n'inganda twanavuganye barambwira bati guhera ejo tuzatangira kujya gupakira umuceri wa kizura undi muceri uri hafi hano ku mihanda ya kaburimbo bamaze kurangiza
imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi igaragaza ko muri iki gihembwe cy'ihinga abahinzi b'umuceri wo mu kibaya cya Bugarama bari bejeje toni zisaga 2700 z'umuceri wose akarere kakavuga ko inganda zasinye amasezerano yo kuzawutwara si ubwa mbere aha mu kibaya cya Bugarama humvikana ikibazo cy'abahinzi bataka kubura isoko ry'umusaruro w'umuceri wabo nko mu gihembwe gishize bavuga ko inganda zigera kuri 5 zaho mu kibaya zari zabijeje gutwara umusaruro wabo wose ariko biza kurangira zibabwiye ko nazo nta soko zirimo kubonera uwo zatunganyije mbere ibi byatumye umuceri weze muri iyi mpeshyi usanga hari hafi toni zigera ku 1000 zikiri mu buhunikiro bw'amakoperative zabuze abaguzi Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Temistocre Mutijima ndagushimiye kuri iyi nkuru mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika bigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kutwumvira kuri www.radio.vewa.com ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
iyo umuntu avutse usanga afite umuryango ugizwe n'ababyeyi abavandimwe be cyangwa abavandimwe b'ababyeyi be ndetse n'abandi bantu bafitanye isano bituma bose hamwe bitwa umuryango bijya bibaho mu muryango ko havuka intonganya hagati y'ingimbi cyangwa se abangavu n'ababyeyi kubera kutumvikana ku byemezo byafashwe ahanini ugasanga hari aho biterwa n'uko hari abana baba bashaka kwigenga mu gihe hari ababyeyi nabo usanga batamenya ko abana babo bageze mu kigero cyo kuba bakwifatira ibyemezo bimwe na bimwe nshuti bakunze ibikiganiro ejo uyu munsi tugiye kuganira ku makimbirane hagati y'abana abangavu n'ingimbi bari hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 25 n'ababyeyi mu gufata ibyemezo reka iki kiganiro tugitangire ku bitekerezo by'urubyiruko twaganiriye ababyeyi babyara abana bakabatoza umuco n'ikinyabupfura bakura bamaze kubabonera ibisabwa nk'ababyeyi bagategereza ko bazagira imiryango yabo ese kuba hari ababyeyi bakanira abana babo bikwiye kuba isoko y'amakimbirane mu muryango tubyumve mu nkuru twateguriwe na David Hitimana irurindo
nyine baba uburenganzira bwawe babwishe cyo cyo cyambe ehubwo kugira wigeze byakugora cyane bakuye niba batukaniye kujya hanze kuko ibintu byose kubyifashe kuba kuzima ngo birakorohera nkuko wajya hanze ukabona hanze barakorora kuko ukabona hanze ubona muri rwo yicaye akavuga tundi ngemba nica mu rwo mari hajya hanyara kuri ibyo akazi kose nyine utiga nyine nta kintu kuba kindi
bigira ingaruka zo kudatekereza neza kubera kuba utaganira n'abandi bana nyine kubera uvuga ati ababyeyi ngiye byagaragara nabi ikindi bituma uhora ufite ubwoba kuko ntiwajya kuganira n'abandi kukuvuga ati wacu noneho bamerera nabi ikindi nta n'iterambere kuko uhora nyine ugendera ku byo ababyeyi bakubwiye ntubona umwanya wo kuba wakwitekerezaho kuko icyitekereje cyose tuvuga ati ababyeyi noneho banyica
ingaruka zihari kuba kuvuga ngo ngiye kubwanje ko wabyugwira umubyeyi kuba nabugwira umubyeyi wanje ngo ngiye kubera ko afite abana tuvukana nyene agati ni batanu ngiye ndo bambe siko none kuba yambwira ngo nguma hanga ndi mu bwate shaka inkweto ya vene kambwira ati ni umufuka w'umukeri kugenda ukanagira mu nzira akanga kuyigura kumva nawe yakagoye gutuma nguma aho ngaho musengeye gushaka nanjye ndo ukuntu nakwiteza imbere wenda
ingaruka za mbere abantu abakenshi ugiye kuvuga ko ugiye kuva mu rugo ntabwo abantu bamuziranya benshi n'abantu ndetse baranagusuzuga benshi biri mu rugo cyane iyo bagukaniye nk'uko nguko ugomba kubabwira uburyo atari byiza kandi nanone nk'umuntu ufite nk'abana batanu ntabwo nk'ubura nk'umuntu w'umusore ukiri mu rugo iwanyu ntabwo ari byiza ahubwo ugira ngo uborohereze n'aba bandi basigaye babashe kuzamuka
ku ruhande rwanjye ntabwo byatuma bafata ibyemezo bikwiye kuko burya iyo umubyeyi akuretse nanone ushobora kujya mu bigare bibi bikaba byatuma nyine ufata imyanzuro itari yo
akenshi na kenshi ntabwo biba bikwiye kubera ko igitsina cy'umubyeyi n'umuntu w'ibyorite wigenga ntabwo biba bikwiye ikiza ni uko ibyemezo wafata uri wenyine ntabwo ari ibyemezo ufata uri kumwe nabyo kuko ababyeyi bashobora kuvuga ati ntabwo ari byiza ariko iyo wabafashe uri wenyine tubikora dareka
nka buriya ababyeyi iyo bakuyobora kenshi iyo uyobye barakugarura bakakubwira ati izo nzira uri gucamo ntabwo zikwiye ariko iyo wigenga ntawakuvuga nyine ibyo wakora byose ntawe uba kwitayeho ntawe uba kureba wakora ibibi cyangwa ibyiza nyine uba wigenga
ntabwo wafata ibyemezo bikwiye kuri iki kintu cya mbere akabara ntikaboneke n'inyina w'umuntu reka buriya cyaba cyiza ni uko umuntu yajya yumvira ababyeyi akumva inama zabo
barakoze cyane abo bangavu n'ingimbi badusangije ibitekerezo byabo muri studio ndi kumwe na Christelle Uwicyeza abamuhaye ikaze ngo atugezeho ibitekerezo bimaze kumugeraho abakunzi bacu batiki Christelle
ndabasuje namwe mukomeje kudukurikira mu kiganiro ejo ngiye kubagezaho ubutumwa bumaze kudusangiza kuri insanganyamatsiko ya none ivuga ku makimbirane y'abashakanye mu muryango aganisha ku rupfu aho twibazaga tuti se mubona hakorwa iki ngo amakimbirane mu muryango aganisha ku rupfu ashire reka duhere kuri Ndacyayisenga John uherereye mu karere ka Rwamagana aho yagize ati hakorwa ubukangurambaga mu miryango bakabigisha kwirinda amakimbirane aganisha ku ihohoterwa hagati yabo naho Fred aravuga ko hakorwa ubukangurambaga buhoraho kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'akagari Kambanda uherereye mu karere ka Karongi ati turabakunda cyane mu kiganiro ejo naho Gasasira Théogène uherereye Kanombe yagize ati igitera ubwicanyi mu miryango ni ukubura urukundo hagati yabo ati cyakorwa rero ni uko imiryango yajya igerageza kuganira byaba na ngombwa bakibukiranya icyabahuje umuryango uba ufite amateka rero umwe muri bo abonye mugenzi we yarahindutse ni ukumwegera bakaganira nawe niyo Kwizerwa Jean uri i Kigali ati cyakorwa mu kurwanya amakimbirane aganisha ku rupfu ni uko ibitangazamakuru bya leta n'ibyigenga bikwiye gucishaho inyigisho n'amakinamico aganishe kubaka ubumwe bw'umuryango ndetse hagakomezwa no kwifashishwa inama zibera ku midugudu n'utugari dukomeza uzambaza Imana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge ati cyakorwa n'uko abashakanye bakwiga kubana neza mu mahoro ubu nibwo butumwa maze kwakira kuri insanganyamatsiko ariko namwe mukomeje kudukurikira ibitekerezo byanyu bihawe ikaze mugenzi wanjye yasubirana ijambo
urakoze Christelle namwe muduteze amatwi mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu ese ni ubuhe buryo bwiza bwo kwirinda amakimbirane hagati y'ababyeyi n'ingimbi n'abangavu
niba wifuza kudusangiza ibitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/08/58/14/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
amakimbirane mu muryango akenshi akunze kuba ashingiye ku mutungo uburere hagati y'abana n'ababyeyi ndetse n'ayandi aba ashingiye ku mateka umuntu yagiye anyuramo hamwe no kutaganira ku bashakanye n'ibindi byiyongeramo nk'ubukene kutumvikana hagati y'abangavu n'ingimbi ni bimwe mu biri guteza amakimbirane bishingiye ku gufata ibyemezo urugero na Inkamiye Rachel ufite imyaka 18 wo mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda ubayeho nabi nyuma yo kwirukanwa na nyina umubyara mu rugo mugenzi wacu Noel Manishimwe yasuye umwangavu aganira n'umubyeyi we ndetse n'abaturanyi.
Ndarenganwa cyane kubyo nagize nakoregera abajije.
Aho uyu mukobwa w'imyaka 18 hagiye kumara ukwezi yibana ni mu santere ya Ryabega mu murenge wa Musaza mu karere ka Kirehe. Aba mu nzu nto iri ku ruhande y'umuryango umwe isobekeranyijemo ibikarito mu rugi aho akabaye hajya ibirahuri. Muri make uyu mukobwa harasobanura icyatumye atandukana n'umubyeyi we agatangira ubuzima arimo avuga ko bumugoye.
Tumaze umwaka umwe tubana, umugabo we yarapfuye nyine nanjye aranoteza mu buryo bushoboka. Nyine kuko nako mba nuko umushimishakira byo guteka ibintu byose ndabyo kandi inyambara byose nkishakira ntabwo ari ubuzima bworoshye barangomeranye ariyo mba nicaye umutima wanjye mumva ndaturukiranywa narira ndikodeshereza.
Ayinkamiye wanagarukiye mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ntabashe gukomeza kubera intonganya zo mu muryango ngo yifuza impinduka mu buzima bwe.
Umuntu wese yakumva kino kiganiro ndasaba yuko yamwafasha mukandwanaho nanjye nkabaho kimwe n'abandi bantu. Se ko nanjye kwikodesha mba afite imyaka 18 naragira n'urugo rwanjye nimenyera buri kimwe cyose nkamenya ko umunyu hari ubwo se nyine ni ibibazo kuri njyewe.
Iki kibazo cyo kutumvikana n'umubyeyi we kandi Ayinkamiye ngo yakimenyesheje ubuyobozi bumwegereye mu rwego rw'isibo n'umudugudu. Aho uyu mwangavu agiye kumara ukwezi yicumbikiye mu isantere ya Ryabega ni nko muri metero 30 uvuye aho mama watuye. Aho mama watuye naho twagezeyo maze Mukawizeye ari we nyina umubyara agaragaza ko uyu mukobwa we ngasa n'udashobotse.
Uyu mwana naramungiriye kugisha nk'abantu ari uzatunga umwana utajya gukora akirirwa hano aryamye buri gihe waza gukora ugasanga ntiyanatetse ntiyakubuye kandi igihe Mukawizeye nkava ku isuka ngasanga akarabye ikirenge yagiye navuga ngo ndi umunyamafuti yageze kunkubita ndi umubyeyi nzabaho nabi zabaho nta umva ntago nkwanga narakubyaye ariko icyo wankoreye nzarinda mfa ntakibagirwa.
Ni mushobora kwiyunga se
dore ka kubyizo abantu bo mu mudugudu babigiyemo n'umutekano byarabananiye urumva njyewe pe nta wamuntu ushije ubumwe naramwogeje amezi 9 ariko bitewe n'agahinda ntewe.
Abaturanyi b'uyu muryango nabo hari icyo babivugaho icyakora bagahuriza kugaragaza ko icyaba cyiza ari ukwiyunga k'uyu mukobwa n'umubyeyi we.
Ntabwo yumvaga pe ariko natwe ntitwibaza ikimutera gukora iyo myidoro nk'uyu mwana wamwirukanye abamubwiye to ariko twaratunaniye twe mu isibo yacu.
Abamama benshi igihe nabo barananiranye.
Undi mama wawe yarakubyaye akugira kugize cy'amezi imyaka amezi 9
umwego
ahari abantu ntabwo
akumanira
none kwebire
akurakumarire
reka tumwimbe mama we umva tega amatwi Mukawizeye uramubwira ko umwana wawe ahubwo akiri umwana w'ukira.
Arakuze Ayinkamiye Rachel, namwe mudutize amatwi mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu. Ese ni ubuhe buryo bwiza bwo kwirinda amakimbirane hagati y'ababyeyi n'ingimbi n'abangavu?
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/78/5414. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Madamu Hawa Usabimana ni impuguke mu bijyanye n'ubumenyamuntu. Avuga ko ababyeyi bakwiye kumenya ko hari ikigero umwana ageramo agashaka gutangira kwifatira ibyemezo kandi ko abana nabo bakwiye kugira uruhare bibakorerwa kuko ngo uko umwana akuze bigira uruhare runini ku hazaza he. Ibindi reka tubyumve mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Marie Claire Singizwe.
Madamu Hawa, ubundi ni ryari umwana akwiye gutangira guhabwa uburenganzira n'ababyeyi be kugira ngo atangire kwifatira ibyemezo?
Ntago wavuga ngo ni imyaka iyi mu by'ukuri ifatitse, ariko urebye ku bijyanye n'umuco ukareba n'imikurire y'umuntu byibuze mu myaka 25 uwo muntu aba ari umuntu ushobora kuganirizwa yahabwa n'ingero akabasha kuzumva. Ariko uri munsi aba akirimo kugenda ahabwa inama za buri kintu hato na hato. nimbivuga muri uru rwego umuco wacu nyarwanda hari ukuntu wafasha umwana ufata umwana ugasanga umubyeyi yamwifiteho aramuguyaguya muri hafi kubera ko ari ku umuco uteye ari ku uburere bwacu buteye ariko uko umwana mu mikurire y'umwana hari uko yisanisha n'ababona hari n'icyo azaba cyo nyuma kugira ngo abe umugabo w'ejo hazaza umugore w'ejo hazaza icyo gihe rero ntago azakomeza kuzajya asaba inama kuri babandi bamurera kuri babandi bababyeyi be ahubwo nyine agira igihe akabasha kuba yakwifatira nawe ibyemezo kuko nk'urugero niba umubyeyi yashobora guhitamo kwambara ibitenge gukenyera umwana agahitamo kwambara akajipo kagufi cyangwa agakabutura ari umukobwa n'umusore akaba akambara ya pantaro icitaguritse deshiri umubyeyi hari igihe ashobora kubibona akabona ni ikibazo ariko si ikibazo kuko niho isi bigeze ahubwo amufasha kugira ngo abyumve n'impamvu yabyo n'uburyo bwo kubimukuramo rero akabikora ku buryo bwiza hatabayeho guhangana kuko birashoboka
nditsitse ku bijyanye n'ingaruka kuko hari abana muganira akakubwira ati iwacu barankanira niyo mpamvu nshobora kugenda nihisha nkakora ibingibi n'ibingibi ese ibyo bita gukanira bigira izihe ngaruka mu mikurire mu mitekerereze ndetse n'imikorere y'umwana ahanini biturutse ku babyeyi
ingaruka zirahari icya mbere iyo wa mwana abasha kubyumvira cyane cyane ntabwo abasha no kugera igihe cyo kwifatira ibyemezo niyo yaba yageze igihe cyo kuba yakuba ku rugo agashaka kugira ngo guhitamo bikorwe n'ababyeyi kandi nawe hari ibimurimo hari n'ibyo akunze hari n'ibyo ashaka hakaba n'izindi ngaruka ndetse n'urupfu n'urupfu navuga urupfu ndetse cyane kuko mu by'ukuri hari n'akana ahuye nayo y'umwana nyine wari atumvikana n'iwabo aravuga ati aho kugira ngo bajye bahora bangira gutyo bantesha umutwe byiza ni uko nakwiyahura nabiva mu buzima icyo gihe urumva ni ingaruka mbi ikindi umwana hari igihe arambirwa ababyeyi noneho akabona ni abantu bamutoteza aho kugira ngo abone nk'abantu bamufasha mu mibereho hari n'igihe atorongera noneho tukavuga ngo yabaye ikirara ibyo byose ni ingaruka zishobora kuba muri cya kindi cy'uwo wobakaniye cyane agashaka kubivamo ku mbaraga cyangwa uwo bakaniye cyane akabijyamo cyane ku buryo atagira uruhare rwo kugira ngo ubwe abashe kwishakira ubwe uwaba we icyo nacyo ni ingaruka kuko ntago aba uwari we ahubwo aba we mu babyeyi be
turi kugenda tugana ku musozo ariko ndagira ngo udufashe kumva iki kintu umubyeyi n'umwana uduteze amatwi aka kanya akwiye kumenya iki
ndahera ku mubyeyi wenda mbere yo guhera ku mwana umubyeyi agomba kumenya ko nubwo ari umwana yabonye yabyaye amenya ko akura buriya hari icyo kintu ntabwo abantu ababyeyi benshi babibona hari n'igihe usanga niyo yashatse ajya mu rugo kumwigisha uko urugo agomba kurutwara icyo gihe rero ntabwo biba ari agomba kumenya ko umwana arakura akura mu gikuriro agakura mu mitekerereze agakura mu myanzuro agakura no mu bwenge icyo kintu umubyeyi agihaye agaciro yabasha kugira ngo agendane na wa mwana babyumve kimwe ahubwo umwana nawe agomba kumva yuko ashobora kugira uruhare mu bintu bimukorerwa ashobora kugira uruhare mu gutanga ibitekerezo ariko akabasha kubisobanura akamenya ko uruhare rwe n'uruhare rw'umubyeyi bigomba kugira akamaro mu mikurire ye y'ubwenge y'igikuriro y'imitekerereze ndetse n'imibanire n'imibanire kuko hari igihe utabasha bitabayeho neza n'imibanire yawe n'abandi nayo iba ikibazo ndetse bikazakugiraho ingaruka nyuma ukuze cyangwa se ubonye n'akazi ugasanga kubana n'abantu no kubumva birakugora
nshuti bakunze ibikiganiro ejo reka dufate aka kanya twumve indirimbo ya simfoni hamwe na Aline Sano bise Ide turagaruka dukomeza n'ikiganiro
kurikirirwa iry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mabanga sinayabika sinayatsinda nk'abanyarwanda wama y'urukundo rurandenga rugira ububiko none ubu rurasendera ahubwo ndimo ndakinjira ngo rutubere imfundo mu rugendo niyo ndimo ziruranera kama kurutana kwegera iyo ni mundo dirurandera kama kurutana kwegera I never hate you kuko si bonide kumi wanjye ndagutumiye
in my life right now. Johnny, you're hitting. Just take me down. Now I'm moving. I'll never hate you because you're funny.
Kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Turabashimiye bagenzi bacu batugezeho ikiganiro ejo mu masegonda make n'ikiganiro dusangira ijambo. Mbashimiye ko mwakomeje gukurikira radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Amajwi yashyizwe hamwe na Fatuma Karana Alimasi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Reka turasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe.